Wentombi necala awuzinikanga insizwa ithuba lowesela.
Iqome kanjani intombi singayitshelanga ukuthi intombi iqoma ngoba thina sesidelile weshela.
Iqome kanjani
intombi singayitshelanga ukuthi intombi iqoma ngoba thina sesidelile weshela.
Ilikhiphe kanjani
qabane intombi singayitshelanga ukuthi mfa sesidelile weshela.
Ilikhiphe kanjani
qabane intombi singayitshelanga ukuthi mfa sesidelile weshela.
Kumnandi
ushele jeje wemaduda, kubuhlungu ushele ntombi
awusonge.
Kumnandi ushele jeje wemaduda, kubuhlungu ushele ntombi awusonge. Kumnandi ushele jeje wemaduda, kubuhlungu ushele ntombi awusonge.
Vela nsizwa
yezoquma ile ntombi.
Vela nsizwa
ezoqhunywa ile ntombi. Vela sixhawu
dede
sishele zakhela. Vela nsizwa ezoqhunywa ile ntombi. Vela sixhawu
bayaphoxeka
abaphathi bezintombi masiphunyuka esandleni sabo.
Bayaphoxeka
abaphathi bezintombi masiphunyuka esandleni sabo.
Bakhuza umhlolo
mantombazana nifunani emva kwendlu bazombamba abafana.
Bakhuza umhlolo
mantombazana nifunani emva kwendlu bazombamba abafana.
Umusani wemantombazane ukudlala ngegeja kuzilewe. Mantombazane
nifunane emva kwendlu bazombamba abafana.
Siyababona labo nsuku zimbili isimqomile, bonsuku zintathu simalile.
Nsuku zimbili
simalile,
nsuku zintathu
simalile.
Nsuku zimbili simqomile,
awuyamqoma.
Nsuku zintathu
simalile,
nsuku zimbili simqomile,
asibazondi nabo. Nsuku
zintathu simalile, nsuku zimbili simqomile, nsuku zintathu simalile. Nzozimbele semqomile onsuze ntathu semalile.
Hayi. Umnandi.
Kumnandi kwela lithe mnambithi.
Wait.